It ain't over till sofa, baby. Yeah, yeah, yeah.
It's the kids, baby.
Yeah. Ze flani la busara, ze flani la misala, ze flani jomba si ukutana, kikutana naro piga sala. I make money, make dollar, mse na mabi simpi wara, ze kweli so mikwara, atufanyi kazi ya sara.
Yeah, hamjui isi pesa tumepata kwa tabu. Wewe uulizo na nijuo kinipiga kizigo utaishika adabu. We vipwe mzee, we vipwe babu. Kako kutulia kaki starabu. Yeah, eyes on my neck.
Look at it.
Nashai mwili mzima donuko maris bro. Nesisha kuwa tajiri manige na jona na kwenye nwa pisto. Nimekuwa kauzu kweli kweli, lafo squeezy sinaro ya kikristo. Money coming daily daily, pesa za mziki na pesa za ping pong. Naitwa, yeah. In case you don't know, now you know, nigga. What's my name? In case you don't know, now you know, nigga.
I know this nigga, man. We can do this right here, baby. We can do it one time.
Yeah, alafu squeeze si batishi. Demu nikimlaka si bakishi. Mambo ya misosi na bashishi. Nakipenda roll kaka ula nyama bichi.
So bro take it easy. Sinono manome kubizi. Alafu sije kichwa kichwa jibi yuko nyuma na kama tolizi.
Meka kumi kwenye game ini B.I.G. Hard nigga ini game kumi G.I.G. Kisikia nipo club niko VIP. Na ukiwa unyamani mini D.I.D. Nani metupia black jeans, white t-shirt, Louis V. Si unajua nachongea. Uku chini nimbe piga dundu flani brother wezi compare. Naitwa, yeah. In case you don't know, now you know, nigga. What's my name? In case you don't know, now you know, nigga.
Yeah, I don't believe it, baby. But we did it this time, baby. It's crazy, yeah. My nigga Peter is in the case, yeah. So we gon' fight all day. Not that to me, I said 10K. Nigga said my 10K, I'm a little dollar of Kubi. It's a Kubi.
Yeah, bio. Link is on the bio. It ain't over till sofa, baby. S2Kids, what up?